Superstar.
Jina lako linanga kwenye magazeti na ma-TV, na kupenda we dada, ila naogopa yako CV, nyota yako superstar. Kila unapokwenda body kiati kukupata na waza, ila nakupenda sina budi, naona kama ntashindwa kuhendo. Unavuma we pingwa wa skendo, mifukara tajiri wa upendo, utanitesa. Nasikia tena unaringa matambo, unatimia kuchamba michambo, we kinaro unafuma dingambo, unanikondesha. Napo moyo unasema naweza, nisha penda na nimetereza, kushindana na wenye mifedha, ili nkupate. Superstar, unajuliza sana mimi takupata lini. Superstar, nipijabu dakika nikueleze ya moyoni. Superstar, joni shike ni mizama nyokwe shimoni. Superstar, nimpofu nimekwama niweke njiani. Kilema na chechema, basi nipe magongo ntembe, na shindwa hema, na dema dema, nipe kada wangonjwa nipone. Oh, inaniuma, machozi ya samaki kwenye ziwa, macho ya shahona, pengine sitaki wangonjwa. Oh, basi nidanganye, hata nikiona like ya kontafure, wasi nitukane, kina mwende uda kuwa kafure. Wasini tukane, ina mange udakuwa kajirai.
Yapo moyo unasema naweza, nisha penda na nimetereza, kushindana na wenye mifedha, ili kupate.
Superstar, najuliza sana mimi takupata lini. Superstar, nipijapo dakika nikueleze ya moyoni. Superstar, joni shike ni mizama nyokwe shimoni. Superstar, nimpofu nimekwama niweke njiani.
Nimetereza, kushindana na wenye mifedha.